tampola Nawa wala nawa kutwefa sa Huli mukate wali na chibula mkwanuga Kachivalu mechivavye Uwa mtimo muna fagoli na sirike Katifunye mune kukalozo Yakala mkutwali kuterike mbirozo Goba chikoba mzita Yangu wa Sisobo lakota Ni uwa pesa na mpona Mwana geta Semela Lavu ye mzita Sasina na mpona Goba chikoba mzita Yangu wa Sisobo lakota Ni uwa pesa na mpona Mwana geta Semela Lavu ye mzita Oh Lord Watu wa mamba Watekera dala mchiponde kwacho Balite balina cheba ngamba Wabate menama Mwole kafulu mulavu nawe Walai wanjima Lavu Endo mwondo tema tema Mkutula bube yo menya menya Endo mwoto achunya Oli you don't kema kema Situma 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 Yanguwa My baby, but what you call on Zita, young one. Sit on my